te betalen. Je kunt komen, we zijn hier klaar om te geven aan u wat wij van God hebben gekregen. Dat God jullie zegenen en blijf in geloof. Tot dan.
When it comes to you, to say thank you seems just not enough. But what more can I say?
To feel for you,
that you haven't heard. Yahweh, why are you in Santa?
Als u denkt,
what more can I do that you haven't seen? Yahweh, why are you in Santa?
Te fo ya mama chen e de ba babo awa jumadie so ene anope musom fo sa kuto ene na menemu di jumadie yi eno ntia de ntia efri osoro aduma hemana nim e de tia obibiara ye tia ya sofo ye tia ya hemfo ye tia ye mpanyemfo ye tia wo mo omni ye di jumadie yi nyina anope yi so so no ye mpae ni se may the meditations of our heart be acceptable to God. Sene be ya yebetimi anya nani mo adom ene enunti no se odo afide ya to ha inshira ene enche kura na meko apostle ho ewo Ghana na nsɛm baako mmienu bi wɔ hɔ a yɛdi ho nkɔmmɔ ansa na yɛtoa a program no so ɛno nti no ma wɔfidie no ɛna ɛyɛ a ɛnkyɛ koraa no yɛbɛba m hɔ na ne ɛwɔ hɔ no yɛaka Call Ghana Memo na your name Apostle Akasa for one or two things to be home. And then you know, Ghana, if you are near Apostle Ako Akasa. Apostle, good morning. Amen.
Amsterdam, so to say.
Amsterdam, so ya boko. Amsterdam, for a year, ya could December, you know.
Amsterdam, for my ship. Chia will be our running team. Chia will be a Yatum. You know, I am
here,
send me a Yatibone Kraka.
Yeah.
Yeah,
and said,
the baby has in the running me
out
in my engine. I am one who I shall see. I know the I a so kind.
Yeah, and last week, you know, a year in Yanka and for the, you know, Mr. Akom, yeah, Ebo Modinia, Eddie, 60 euros a day, a Bremen. And you know, Senia, S. Akon, no, and you know, Obetimia can be actually Amsterdam for
no, Eddie Kaino, Yamishra, Yaku Akom, and out of 4 a.m. in Yamisha will be our own Sedekin. Nippa Binum will say, Jai, you may dear, we cry on the boy. So, if you say, Anya, she no, Udidia, Okai, young
canoe.
No, it is a Jai cry, say, yep, you more. Ya umba, we are so born, everybody's people say. So, it be a wardena. Can any idea be the Gidinon as our wardeno? Yin yap yimukurana,
yabe
fakwaya ya wiso. Aye social media
yiso.
Aye. Echi kwaku akum mensa edawasi pa nyamishra
mse.
Maybe ba minu shia ma udi usojasin ba e no so niani ye juma. Nyamishra. Na inum sado fobi prayso wa omu wasa akumano. It's me mobi edin. Fise edin bono akufa wa hawaba.
Abba. Yeah.
turn him children because Nipa be prayer no more shall see no. Be prayer at the Adana, yes, be a true baby, I didn't be Bemudia Mumidin.
Yeah,
young Kaife. Deny said, dear my young crano, Apostle Neo Money, so dear Mumidin beam. And said, Dim Bonido, however, make your tumpa, tear form five chemi. Oh, yeah, because it didn't born it here. Will be out at the now put in our money, dear. Timidity,
our dear, yeah, Ebba.
Stone and Mitchell, when I say, our dear, no, best round of 14 and as a woman fine chain. Now, oh, my year renew, you can't eat dog, I need one mamma frack, or you renew, sir, or don't. When you say, Bray, woman, your bra, a muya, a
dang.
A muya, and yes, a muya, dear, a
muya, dang. Yeah.
Bray, we are brave, muya, dang, pa. Now, so your biblical duty, no, or saying I'm so proud, Yamian Jehon is will be very young.
Kanye,
James 1:27, no, and your biblical duty. And the Miss Lemo, Babia, from Swab, Babia, and Moonfine China. Yeah, I want you to see Moon, or just say, I want you to be a young man who bet you
more.
Yeah, yeah, Miss Lemo be a senior in here, Goku, a comb, a two and a morning. Yana M. Sammy, Moni Pepe, Din Kai, no say, Yadru Sumata. A dim bonus of the king and idea.
I dare say, Mobile, yeah.
And he said, Miss Elna, me new Bia, Sutan number, Kimifre will be underground on.
Yeah.
And he messes around my Etiano, Senia Yunia, Kokua, Kom, Atuana Mono, Yan Yahu advert, Yan Yashi, better on a Kuma Munti,
yeah.
Why, yeah. And you know the form where Wakuma Musa be piano, a brim musin and out to me yard or
yard. Yeah,
we should have a
double.
And you were Wakuma Musa be a beer, Miss Row, my mom be being too sentibia. A crepe beer will be here. You know, a comania 50 and your 10 to me and your 5
yeah,
to me and your wine. Minina, a
year.
Yeah, Minina, and Miss Ray at the four a year. Yeah, 20 years. And didn't mean Jano Crasa.
Yeah.
Oh, yeah. Mean Jano Crasa. And Miss Rado Force, Omo Miantikaya Hunsia Nina, Intimina Vivina, and Shane Munyam, and War and Bremu yet, you
see.
And he, yeah, and yet that would be us in some of Obey, Amaphobe, Amapho Wakuma, Omobe, you know. Big and very morning.
Imodin, no crepa. Imodin, so boy,
No, they can.
Yeah.
Say, if you saw not your yin, I'm being in money. Say, the boy, so boy, and I feel no, you move your support. Yes, I said, the way you've been puno, a radiman,
that
you might get, Cerebea, a fearful throne will be to me, I
think.
And yet, maybe the Amboa, Yamisha, Bokua, Yamisha, no, Lucia. One end of a band on Yamisha, it didn't a crabby or menumoyan, I am said, Memo,
Kaiwo,
but imperceptible.
Yeah,
it's no more running foul, Musona, or more in New or Mokane, or Mini Hot yet. There's a sample of Inia Bokua come to buy.
Yeah,
Mati, Sabeca, let this Uniano, Miss Sabeca, because we'll be Bessia, and the owner of Casa will be Bessie in the old Bonfang for Fire Forest
Forest in Mobiana, yeah,
Yakot, Bia. When Timmy Sremo do Bia, 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 Memoba Molina Mano, Fatuja,
yeah, Medebekuja,
the old Tumana Flash, he said, who apostle, maybe a Tumama Yan Cano. And I said, okay, message, Kakrebi, for all fans, let's say. Now, I should remember Mammy Peso
Ati.
Then in the Common also, Ada, a man for us, a second,
yeah.
And Koso and Shawden and Asiaso Nasono, Radi and Kahuna and Yaboko and Shiramura.
Amen. Yo, obia abeti. Obia so de say yati wini bi o. Enti ya be ya often. Na yati woni. Last week no na me beside black woman. No same say last week ni no be ban ti na. E bi na o mo ba na me hu.
Try a console,
but WhatsApp
would be a
couple of years. Yeah, and you want more now?
Maybe Sabra, come here, so about
no, the
anchor. Oh, didn't have
a fancy
other than Kaja, the Okay, and
last of you know about Japoma, so I'm
here, and I'm Japoma, I'm Safi. Oh, name me a film. Any mammy a No, I'm very busy, but with me flashing hawk crack.
Ah, okay. Bye bye. Etefo ene apostle ena edi enkomoi efa ewifia ne enyanka no eho enunti yebekamfo amaye ho senia afibia yeye no no yenua bema akom ene ne family edi heroes no edi osia edi abreyen enti yeniso bebere enunti ne yesre So say ye nea yakane ye bebo ye ho emodene na ne esese ye ye eso edeboa no ya ye ede aboa na nam so na onyame ehira ye nyina enu timi the apostle number no etuja ye ne momo number ofra eko no ankasa no so wana wo send ya eko apostle ho direct ye 05 58 07 24 18 Mrs. Subio 05 58 07 24 18 So send pa ebeko apostle ho men nwene sikane kase kakra bia ubenya na senia yan yankase moaye diama yan na yenhwe emisia ne enyanka esusu ne mobrofo se yan aye diama ye dia ene na wo mu no aye den ene ntino ya mo ya homo dini se kakre biara ye benya no ye betimi ya sendi se nso se sendi no be ha ene momo no ene ye 11 ne ho ne ma e be ha wo a wo betimi ade afre e wo me telephone number yi so ana wo whatsapp me a eye 06 147 28 170 Anase wudi kuja wo hoga ho na wo text me ana wo whatsapp me a betimi akoho akoje anase uko unity ko yeska kakra na de kakra so to ho 510 bi edit to so say em fan ko support to ana so no wo whatsapp me a na wo text me a meko na makwa akoje enya mi nhira mo se mo beye na afia emu aye din ye di asiria kakra ashe enyusia ene enyankai afunomo ewo yesu kristo diemo amen sana yenuanu bi epe bebi atwere ne din na obi soso ape bebi adi ne ti ato eye tu otwere ne din na foforo so epe bebi adi ne tri ato eno ntini se obi wo bi a obetimi aye moa na yaboa yenuanu mi ya Ubetimi afre me number na a eye 06 147 28 170 06 147 0208 1780. Yenye womo, yenye womo emwa. Sene ebe ya omo soso ebe timi enya baby. Achule omo din na omo de baby so. Omo tiri soso ato. Onyami nshira o, ese mobe ye emwa niye de abuwa omo. Afe yentie miyami nkai boyi. Na afe ene eye last day. Ah, yadi ye Thanksgiving no. Ewo miyami mame ene miyami hoka for a Thanksgiving. And then Ebaso. NTNT na omra emeja me kura na yemfa asida aforie enkomasa for rade ewo mehokani ene me mamia ofimo dada no ehun enti enti announcement
enasie asori chief mourners Mr. Jonathan Abose acting head of Christiana Nakute family Mr. J. N. Saki Mrs. Agnes Kubla Pastor Lord Ankama Rise for the World Mission Apostle S. H. Ofori Amamfo Pastor Mrs. Faustina Ofori Amamfo Reverend James Kessler Asori Dinia J. T. A. G. Reverend Azekweku Asante Namechere Unyami Akwa Mr. Kwedjo Boateng Mr. Jamana Akente Brother Yao Frempong, Brother Kofi Infum, Isaac, Edare Tabuafo, Madam Betty Dankwa, Madam Sarah Esiedu, Mrs. Perpetua Jesse, Nana Ama, Abokuma, Oji Ahoho, Ede Arewani Nisio, Ese, Amansen, Yina, Se, Omudishie, Sela Sali, Osei Akutu, Nikuni, Brother Osei Akutu, Ena Afe, Opa Penny, Ega Boachi, Alonso, Ye Brother Osei Akutu, Nemami, Awamukawa, Kre Echino, Afeina, Enasia Sorino, Edru. 20th November 2022 abusuyan ade koda twere anpon yankopon ase efise nyame asem se ade nyinaa mu yemfa aseda ema onu twere anpon enasie asori beba so wo kentashof 636 so de kan eba postcode no ye 1104 hg amsterdam anko pepepe na won ahye nasie asori yase na won de abana wie no 9 pepepe tell pese utie mu ye a ene e fa telephone ne frere number make ken 0611289892 Announce sir 0614728170 Abusiafo Asutra mienu Emma any hahani Mama yenina kwa yenya berry ma brother or say akutwa wa shirene yiri na fe wasa shirene mame jumedi asafwa etechri any rock chapel international ah yen ya papa ya wofa yedishye pastor ofori amamfo wanuna oye okandifo abusiato on safre ubi bia se munyira moma bo nchido na yanchichire yenua berima osei akuto ni rere efiso ono a enka obeba yeda obi bia se
yeda obi bia se eyemi ankasa me ho asemini eno ntire na metumenta efre ose bra na ebeja me kura na menkata me mame ene megire echi ene ewo the rock chapel countershof heya na bama heya na emfa aseda forie ema onyankopon ndi mejidi yese obeba na baba bebo michidom nenne ye di aseda forie ama onyankopon onyame enshiram ɛyɛ wɔ nɔnko na animonyam ɛsɛ no ɛmmerɛ aso ɛsɛ yɛde onyame asɛm ɛba na yɛde yɛtu yɛ ho fo ɛnɛ kɔsie yi ɛmmerɛ ɛwie mu ayɛ hu ɛmmerɛ ɛwie mu ayɛ den na nneɛma bebree so ɛgu so a ɛsi saa mmerɛ yi na ɛsɛ sɛ me ne ɔmie no yɛde asoɔ mmerɛ nyinaa ɛhyɛ wɔ nyame ɛtumi no ase na watumi abɔ yɛ ho ban na watumi akora yɛn ɛno nti ɛnkyɛ koraa na ɛde onyame asɛm ɛbɛbrɛ wo Babi wo wa senior na so wie na dwuma nti akasam no mie no so ye beto aso na ya ye dwuma na awie na kan wa sese wo de maye no wo de amaye eno nti ne samre ye de tie onyame asem ye bo empire asafo wade ene wodin anope ye de aseda maun ye de ayeye maun ye de nkamfo maun ye show din kase na ne monyam se da ne da wo ma wadom ebro so maye na ene kwesi so wa ma wadom abro so amaye ye show ne monyam emra ye besua waseme ye bompa ye ewo yesu dine mu ye sire wo nyansan ye sire wo hunu mu ye sire wo ne mu adom sa safo urade ene so wa ye ocheshrefo no bra be chire chire ye ewo wutumi mu ewo wadom mu ewo hunu mu ewo wonim die mu ena ye bisa ewo yesu kristo dine mu amen last week na yesua ebibi ese ese se ye hu ya akodie knowing your war first se eba se se ye hu yakodie a ebe ye mre ama ye hu se ne ye besi ayisu akodie no ebre a ese se ye yusu akodie no ena be bia se se ye yusu akodie no edeko nti se eba saa de a ebe ye mre kura ama ye wa bra onyame editumi ahyɛ me ne ɔmie no ɛnsa ɛsɛ yɛnyu so saa akodeɛ no na yɛmfa mmɔ yɛn ho ban mmerɛ a yɛwɔ ahokyere mu anaasɛ mmerɛ a yɛwɔ ntɔkwa mu no ɛno nti no yɛhu welfare ɛte sɛ an instruments a ɔmu yi so ɛde kɔ ɛko saa na last week ne kyerɛkyerɛ mu welfare na ayɛ sɛ instruments a yɛyi so de akɔ ɛko nti ɛyɛ sɛ kristoni biara no wonya saa instruments yi na wɔasan yɛ ayi so de akɔ kristo ɛko a yɛako ɛno nti ɛsɛ sɛ wohu saa instruments yi sɛ woanhu a ɛbɛyɛ dwene sɛ ntɔkwa a wobɛko no wobɛtumi ako na wadi mu nkonim ɛfiri sɛ nea yɛne ne kɔ no ne ho ɛdene ɛno nti sɛ ɛba sɛ sɛ ne ho ɔden deɛ a na yɛanyu so wɔ nyame akodeɛ no ɔde ma yɛ deɛ ɛne na ɔbɛdi yɛ so ɛno nti saa mmere no ɛsɛ sɛ me ne ɔmie no yɛhu na yɛn yɛatumi adi ne so ɛno nti yɛhu yɛ quotations no ɛwɔ Second Corinthians chapter 10 no 3-5 no nti meka Second Corinthians 3 no 5-3 no Second Corinthians chapter 10 3-5 no ɛna ɔse na yɛnam honam adeɛ nanso yɛntu sa ɛwɔ ɔhonam afam ɛfiri sɛ yɛnsa a yɛtuo no akodeɛ na ɛnyɛ honam mu deɛ na mmom ɛyɛ dene onyankopɔn anim sɛ yɛde bɛdwiri epim epie kɛseɛ na yɛdwiri adwene ne bibi biara a ɛkorɔn a wama so ɛde ne onyankopɔn nimdeɛ ɛdi asie na yɛafa adwene nyinaa nomum ɛde ahyɛ kristo asoɔ mmerɛ ase 3-5 no ɛno no nti mekan wɔ english no mu english no wɔ sɛ for though we walk in the flesh we do not war at after the flesh for the weapons of our warfare are not carnal but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing into captivity and every thought to the obedience of Christ. And into a sea, ye nam wunemu, nancy, yes, I ye to know, and ye wunemu, nem womuno, ye to sa, a wo, a wum homo, in a ye akodia, a ditia, wun yankupon. Na, sanny a bea me no me noon, ye betty me a wuno, ye akodia no. As I say, ye wum war in yan swore, na wen yan yan swore no one wakodiana, a bea ye say, wakodiano. Ubetimi ehu enu ntimi kan bibi ewo Ephesians 6 no 10 to 12 no so se wose die edi akire no moma mo ho enye dine ewurade ene na ho odin tumi emu monhye onyankopon akodie nyina na motumi agina ene obonsam ene ede edi asie efiri se enya ye ne moja ene honam ena enya na mbom ye ne mpaninie ene tumedie ene tumi a ewo ewiase ni esumu etumfo ne ahonhomone a ewo osoro ehho ene ntino English no say, finally my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of the world, against spiritual wickedness in high places. And unti and nam sany and ne honam ni mwja nenya ne ni ahon one ni to me dear ni ahon huma bonia was runum one min enya ntino. As I say ye hunu sa wefe sin ya say ye wuna e beye mrama ye se ye beti mi a yusu nye de akwon etia or self wono ene enyuma. And untino emra ya bubosuno ye hunu bibi I said, five, no, or can be, bise, na ya fa adwini nyina do mum edi ashe Kristo aso ambre no ase. Na ya fa adwini nyina do mum edi ashe Kristo aso ambre no ase. And bringing into every captivity and every thought to the obedience of Christ. And untino, se menu miye nun, ti yebeti miya fa, sa niema we nyina e de ahye Kristo aso mre ase dia ene na gise minu mie no no yakodie na ye be yusu no yenso ye ye aso mre no e de ma Kristo ifi se so obi aso odin a se ne last me kan no ontimi ntia obi an aso odin gise wo aso mre no ewie peye because wo aso odin ontimi kan kire me se wo gya aso odin no wa bra wa ankasa waso odin enu ti se betimi adi ekon yi mu ntokwa na yetimi aka obonsam no anu atum na yetimi breki wo mu nyuma ni tumedia ne ekudia jise ye ma yenso no yaso omre no ewie epeye enu ti se ye kan sexi no a ose na yesiesie ye ho se se mo aso omre ewie peye a ye beto asoden nyina eso yure. English ne si, and having in readiness to revenge all disobedience when you obedience is fulfilled. So, and nunti ne wasi na ye siesie ye ho se se mo maso omre no ewie peya ene ye na ye betimi ato osoden fo ni nyina eso yure. And nunti sa na eyete for that sa na onyame so me no etie se me maso odin na me se me kwa koti abonsam a ebe yire wanhwa me koduru a obonsam no obeburu me se me tibonimu na die nyame hye me se menya e boni yo sene ye ne ye mate a ye ma so odin ye kan wo muntie ye kan wo muntie sa na nyame so odin na fem so no odin tenetene ye niema bebre e na wo nyame etenetene ye ewo mu nyenso die wo nyame kan no ne aye ye ya ye tintrintrinti die ye ye no eno a na ye beye ama aso odin eno nti no ye bompa ye kura wo nyame nye den wo ntie eno nti se ba se se ya so anye mra e be yire papa papa se ye betimi aka akire obi se wo no nya ye aso a emre efi se wo anka sa no wa aso odin nti wo be da aka akire obi se na so edin eno nti no ye kan ebibi ewo Romans 6 no ene Romans chapter 6 ni 13 ese yemfa ye nipadua no emma etise trene akodie so se ye die nipadua no emma se trene akodie dia ene na ye betimi aye den adi obonefo ne eso so ebetimi adi obonefo no so se ye die nipadua no ma trene akodie a ebetimi adi obonefo no eso wa bra onyame hwehwe ye mu a wonhu se boni ebia ewe ye mu no ye nipadua no ebetimi adi obone efo no so efi se se ya so odin a ebe yire pa se ye betimi aye den adi obonsam eso efi se ono ena was starti ede bone ene niema ede kika enipa enu nti no se minu mie no ye xene sade a ene na ebe yire pa se ye betimi ede ne so enu nti ye san kan bibi ebio ewo romance ho no an etire edu emiansa entitimu edu emienu no se na enam se entino yenhye wonyankopon yenhye han so se ye ma ye hye han akodia na ye di esumu nnuma ni nyina etugo a ene ye na so obonsam ba na ye han enu ntino ontimi emma ani ye emma emedina because Romans 13:12 no can we see the night is far spent, the day is at hand, let us therefore cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. So enu nti na sani abaya ye betimi o se anadwo no ekonanim eda no aben enu nti no moma ye nto esumu nyuma nyina mu esumu nyuma na minumie nu yenim enye ma ye mpese kane abebe ma ye beye no so ya ya so odin de ye tim no no ane ye tim ye kase ye ntu sumu nyuma nu o still no eno a ena ye ye enu ntisi egusu ni ye tena esunu mu a ebeye dene se akodie we ye betimi ayisu na etimi ayisu aye ye because sis ni se na ye siesie ye ho se ye beto ye awo ya so mere wie pe ya ye beto osodenfo no so wire so enti se ba sese minu mi enu ye ntimi ansiesie ye ho na ya nto osoden osodenfo no so wire na ye ya so mere ne anwie pe ya ebe yire so be timi akotia obi a oba be di usu because woni ni nyira e wo the same rank mu nti ebe ye den na wo akoka kire ne se mi tu wa firi mi mu ana se me bom paye metia enya dia ebeye nti onyame tiri asoden ayeye emanu nti sie ya asoden editia onyankopon da bia da biara no obonsam ebediye so na niema yeye no obonyame entimi emmemu ema ye entimi eni enkonim ye nyina ye nim eniema efi ewo asoden ho se meno mie ni ewo fie se ye ma eya asoden edema ye ya ye nhwe ebufu a edebre ye ye nhwe ohawa ya na edema ye so se o ma eya asoden ma wa wutimi kasa na afi wan kasa kura no wa abre sa na ye ya asoden ya ye bompa ya wonyame ntie se na ye ya asoden ya ye ebufu ye ma no sa pepepe so na ye ya asoden ya wonyame ebufu ye efi se typical example ewo Bible mu emra emra so woko eko na wonyame ehye ne se so eko na woko no ukwa memfa bibi biara nyenye ma ubi hubia ano mimi nyame ena mese seno nyenso no ena masuodin yentino asuodin ya ankasa e yentino ema so omane ni ekobre adie ema nye ma ukuhunu yeno okotase ese wode bre asafu urade ena wenyame kachere ni se aden so Misra use kofa bibi ebreme. Mansra use kofa bibi breme. Ne mumunon, adia me kachire wane se. Ukwa kungumu, ohene nune nkrofone uho ninyi na menfa bibi biara mreme. Unyame ankasa instrate no. Oko ye no. Oko eko ye aso din. Enuntino, yentie edye babo ne ekan. Ewo aso din ehun na 1 Samuel no chapter 15:22-23 no. I say, and Samuel said, that how the Lord great delight in burnt offering and sacrifice as in obeying the voice of the Lord. Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. 23. For rebellious is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and adultery, because thou hast rejected the Lord of the word of the Lord, he has also rejected thee from being a king. And he say, now Samuel. Kachre Eurade. Na Samuel can say, Eurade pe oshie aforie, eni okum aforie, sini tie a ube tie Eurade anang. Shwe, si tie e ye sine aforebo, na asun ye e chene e jenini ensradie, na etiatie te se, woko ebisa na asuodin etise emumuyo ene ahonini esun esane se wapo ewurade asemunti ono enso wapo na wapo wo afiri ahinie no eso amen so enunti se na onyankopon asem kan wo se hwe sitie esene afodebo nse na asun ye echene edwenini asrade na etuaten te se wako ebisa na asoden etise emumuyo ne ahonini esun so enti asoden ya ye etia onyankopon no wei kire pefe se ye bompa ya enya ade a onyame betie se ye kotea bonsam a enya ade a obonsam ne betimi ye dine so Weba ya ye asoden edietia onyankopon onyame ehwe menu mie ni se ye nante ewo ni status mu na kwan ye ne wo no wahye ye no enum na ye nante wo mu no ye mpese ye be nante ewo onyame ne wahye ye nu mu nti se ba se ye nante die onyame ehwe ye se ye nante mu no a ebe yiri pa se die onyame ye bompa ye edi akire onyankopon no onyame etie na ye timi ato osodenfo no eso ewire ye mpa ye no entimi nkoba bia na akokum anae akọ sei obonsamo enyuma waya ye asoden edi etia asafo ewurade enntu onyame hyamenu mie nu se ye nyae asoden se ye dai asoden a enye na ye bompa ya ono asafo ewurade obetie na nia esese wo ye maye bia wo mra emu ayedin di amaye no ono asafo urade wo ayedin wo tie yen nti se ye ye asoden a ebe ye dine ese yen no ye betimi adi okunu mu enkunim eno nti esese mene omie no ye timi eye asomere ye timi ye asomere a eno na ebe bo ayen na yetimi edi okonum enkunim enti weni ansemwa na Paul wo ka kire Corinthians fo ni se ye betimi aye aso mre dia ene ye na ye betimi edi o self one so because we no ene obi ana na so na ye dine ene nti say ye kind Corinthians we na ye kind no an ah ye second Corinthians 10 no chapter 3 ho aye de ba no he say me kind 7 or 6 na mo hwe honam ani ade se obi de ne ho to ne ho se wo ye Kristo dia a ma ono ara enwene enso se de ono ye Kristo dia no se enso ye ye Kristo dia eno no so enti me kan wo English no 7 do we look on things after the outward appearance? If any man trusts himself that he is Christ, let him of him think this again, that as he is Christ, even so we are Christ. So and until so obi eden ho to say so ye Christo ni dia any a massa ye hu Christo sunu e was any panemu so di ye hu no Christo su na ya ko hu no nipa dua no so a o ka say ye Christo no suban fofro e wo no mu and until si ye hu no Christo su dia any na nipa dua ye ka no ho asem no e be ye Kristo su e be ye aso den nyina afiri mu enti se ye aso den afiri mu se dani ana Samuel e ka no dia ene na ye bom paya wonyame e betie yesu e be ye se Kristo esu ne nam so ama asafo urade aye den atimi abo aye so enti wen ensem a Bible no e ka kire ye se ye nche Kristo su tia yesi obi ade ne ho to Kristo so se so wo ye Kristo dia ene na wonyi na ye na wontimi meka se wo ye Kristo nanso so no wo mo wa brabo senia wa ankasa wo pe ebiara so ho nti wonyame e hye ye se mene wumi ye no no se ye fa Kristo so no dia ene ye nwu aso oden ye gu aso oden a ebebo aye na ye bom pa ye wo mra imu aye din ya asafo urade aye den wo atie ye sa anya sa dia ebe yire pa se onyame ye bom pa ya onyame ebetie because onyame echi aso oden onyame echi aso oden efo ema eno nti onyame chemi ne omie nu se ye momodin ase ya so ebe ye mre na ne mra nsem a ne ne niema wa hye ye nu yetimi ediso na sane ebe ya yebetimi atia oso odenfo na owo ye mu no wo mo ma hyehye enwuma ede amaye no wo mo ma hyehye ahohora ede amaye wo mo ma hyehye bre ede amaye wo mo ma hyehye yare ede amaye wo mo ma hyehye ewuo ede amaye no se yaso mre ewie peyai ye bompa ya onyame ebeba na waba abedie mi kan mika etre ensia no entitemu enwotwe mika etre ensia no entitemu enwotwe no see he that should thee, O man, what is good that what don't the Lord require of thee but to do justly and to love mercy and to walk humble with the thy God. O say twine say waka de eye na achre wo onipa ene de awrade ehwehwe wo ehwehwe no wo ho en enye bibibiara say adetine ne ye ene adoye ene ahobrasee so ene ahobrasee a wode ne wonya nkopon ebe ye den ebe nantie wotini ne ye so ene wa ho brasee a wonne de wonya nkopon ebetimi ayden ede anante enu ntise ye ne wonyame enanti na ye bre ye ho ase ye trini mu ani ahobrase mu a ani ye ne be ka kire onyakopon bia onyame beti na se ye de aso odin dia ebe yire ese weapons no ye betimi ana ye welfare no ye betimi adi omusunkunim onyame entimi ene eye entina abra ye ye aso odin ede tia onyan kupon. And then Paul said, so obi fees o ye Christo dia, and ye na oni akronu. One shen hon se, o ye Christo. Se wo fees a o ye Christo, na enada na oda da hon dia, and ye na shwe e ye. If we se, ten biara na o sefu ono, o beba oso no, o bebo. If we se, one shen Christo no, and it's a basa say and she Christo no na ye dia so den e ye niema ye ni ankasa ye pedia and ye se ni e tie biara no o sefo no ba nensa ebetimi aka ye na nea opeso wode ye ye no wode ye aye adia e dene eno no e se ye beka se ye wo ho nenso no na ye ni ho e basa ye she obonsam abufuo na obonsam bit o sorry na otietia ye so rough rough. Why? Because ya yes ye Christopher nanso no na ye nye se basa na che se da bia ye huru nebo enu nti no ye be come for e dia ma ye nyina ye ho se ifisa amre yi ko emre mu aye din che ye mpa ye betimi akwo nyame anim ye be ya so amre ahobrase na ye nyai asoden ye se nia wode so ahenie efiri ni nsa because of asoden a Saul eye eye no nyame eka kire ne se ahenie no emaje efiri wo nsa enu ntisi ye asoden a eniema o nyame siesie di ma ye no o nyame etimi ebeje saa ne ma ni nyina edi efiri ye nsa. Paul esa kan wo 2 Corinthians wo na bio 2 Corinthians chapter 2 9 no echo 11 no me kan na me ye hu ene ma poro e kan ye mpp fo no e wo e dan echi ndine ma me enko bie wo mo na afi memra emeto aso ya enti samre ye toaso me kan 2 Corinthians chapter 2 11 and 9 to 11 o se na ye enti nso na matwere me twere se me hunu se wasomo ahwe ehunu se mo aso mere no awie awie pe ye nyina na de modi biribi eche no no me enso me de eche no na se modi biribi mache a de me de mache no mo enti na me de ache no Christo enti na Satan eni yen enim efri se yenim na dwene so enti Paul ene twere ko ma Corinthians fo na bio se wo so wo ma hwese wo ma so wo mere no awie peye de a ene na ene ma biara wo mu de beche no wo no so Paul no e de beche ne ba se so wo ma so wo mere no awie peye de a wo be de e de ade ache so ho se wo ya so den a wo se wo me gbo mpa ye tia we enye ye sana na Paul to nti wo so ma hwe ama ma hu se se wo ma so o mre na awie peye dia ene ene ma wo mu de che no wo mu betimi de ache na e ba sa na Satan anye den ani wo mu anim e ba sa wo de wo nim se wo ye writing but na Satan aye den wo di wanim 11 wo se na Satan ani yen amim efri se ye nim na dwene so hu se ye hunu sa ne ma wo ye a ye be de bia ye be nunu ye ho nanso no na ye nye ano ekwafo enu nti bible ne se ye ma ya so amre no enwie epeye enu na na Paul wo so Corinthians fo na hwese wo ma so ode no jaya na wo mwe ye aso amre fo dia ɛne anyɛma biara a wɔ mu de bɛkyɛ no wɔnyame so de bɛkyɛ adeɛ biara a wɔ mu bɛbisa onyankopɔn no onyankopɔn so so ɛbɛyɛ ama wɔ mu na awie nkonimdie mu ɛno nti ɛnɛ aha ne yɛde yɛ adesua no ɛsi ɛno nti sɛ wopɛ sɛ wonya wo welfare mu nkonimdie deɛ a yɛ asoɔmmerɛ na wobɛtumi ato ɔsoɔdenfoɔ no ɛso werɛ onyame nhyɛ wo bebree sɛ ɛfiri saa mmerɛ yi kɔɛ no wobɛyɛ asoɔmmerɛ ɛde ama onyame ɛne n'asɛm na wananti wɔ onyame akwan so na onyame so so ɛnam so na wɔ ɛdeɛ ɛhyira wo na wɔtumi ako ɛko biara a woko ɛde ama ɛfiri sɛ so asoɔden a ɛbɛyɛ gyene sɛ wokɔka kyerɛ soɔdenfoɔ no sɛ wɔnka n'ano ntom Onyame enhyira wo bebree ɛsɛ ɛnɛ ɔwɔatie yɛn yɛnti announcement yi na afei yɛmfa dwumadie no ɛmmra ɛna awieyɛ
amansan ɛntie nkaebɔi na ɔnhyɛ no nso Thanksgiving service ɛnaaseɛ asɔre chief mourners Mr. Jonathan Abose acting head of Christiana Nakote family Mr. J. N. Saki Mrs. Agnes Kobla Pastor Lord Ankama Christ for the World Mission Apostle S. H. Ofori Amamfo Pastor Mrs. Faustina Ofori Amamfo Reverend James Kessler Asori Diniye J. T. H. Reverend Azekweku Asante Namechere Unyami Akwa Mr. Kwedobo Mr. Jamana Akenten, Brother Yao Frempong, Brother Kofi Infum, Isaac, Edare Tabuafo, Madam Betty Dankwa, Madam Sarah Esiedu, Mrs. Perpetua Jesse, Nana Ama Abakuma Oji Ahohuo, Ede Arewoni Nisio Ese Amansen Yina Se, Omu Dishie, Sela Sali Osei Akutu, Nikuni Brother Osei Akutu, Ena Afe Opa Peni Ega Boache, Anonsu Ye Brother Osei Akutu, Nemame, Awomu Kowo, Kre Echino, Afena enasi ya soreno edruso 20th November 2022 ebusuye edi kwada peri anko nyanko ponase efise nyamia semse adi nyiremu yemfa aseda ema onu peri anko enasi ya asore bebasu wo Kentashof 636 so de kikane ba postcode nye 1104 HG Amsterdam anko pepepe na won ahye nase asori yase na won mu di abanawie no nan pepepe se opese utie mu ye a ene fa telephone ne frɛ number make ken 0611289892 ananso se 0614728170 abusuafo asotro mienu ema ani haahane momma ye nyina nkoja ye nua bari ma brother osei akoto a wahwere ne yire na fe wasa hwere ne maame jumadie asafoa etechire ene rock chapel international ah ye papa ye wofa ye de hye pastor ofori amamfo wono na oye okandifo abusua to onsa frɛ obi bia sɛ munyina momma bɔn kidɔ na yɛnkyekyere ye nua bari ma osei akoto ne were efisɛ wono a nka obeba ye da obi bia sɛ
Nene na yedamu nyina ase enu ntine ne brabeka me ho ewo Kentashof na memfa aseda forie ema onyankopon kura na ebie bibiara yeda onyame ase sana apostle emomo e number no eye 0558072418 bomodina sene bibi kakra ekopma apostle sene beya yede behwe enyanka ni enwesia sana mesi obiso so epebe bi edi ni tirato ena obiso epebe bi atwere ni din ene nti wa wo sa kwanya ni nyira no betimi afre me e number no na eye 0614728170 0614728170 ene me hwɛ wanim sɛ obeba na wababi jame kura na medi Thanksgiving yi ɛde akoma asafo urade sɛ upe mu bibia tie na still no upe sɛ wo ho a ɛyɛ me ame number no ɛyɛ 0614728170 Onyame nhyira mo. Yɛbɔ mpae asafo urade ɛnɛ so yɛde aseda ma wo din yɛde ayɛyie ma wo din sɛ wogu so wo kyerɛkyerɛ w'asɛm sɛ yɛaso ɔden a ɛnya ade a yɛbɔ mpae a wobɛtie yɛntimi ntia wɔbɔnsam na yɛntimi mfa nea wode ama yɛn so nkɔdi so ɛno nti ma yɛntimi nyɛ asoɔmmerɛ